Sounds. Now into a private school.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alliance coolive abitamo. Got to keep it moving. Cooling kani abandani abandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Is a team anangana kochape, we don't judge. Got to keep it moving. Kulingani abandani abandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Is a team anangana kochape, we don't judge.
Kunoni so chape, holo vena cheche vana tisa so chape. Vena boma ni vanaenda kulima. Vaya tela kuchele manzima. Valungu na vokansi ati sivali eligible. So opponent ya pakali invisible. Ni vampiri kariba inakama. Kaya weti nala kuila kapena ni kama. Kuchongwe nako kuna badwa mwana wea kamba. Kansi antimiri vinasira na Murwanda. Ukufama na futi mutivosi. Fama lavu visankale by force. No wonder ba mikomelani bondi 2 years. Iba Mario ba paka pa zedi too lazy. Hii ndiye update ya mchalo. Kaya kwene chie nda ichichalo.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alienze kulive abitamo. Got to keep it moving. Kulinkani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Is a team alanga na kochape, we don't judge.
We don't judge, tipasa cheka update. Monga software ye ifuna update. Industry nankala ya maafu. Chene chima shotako chimozi cheni lava. I hope choni simu na murisi vinga munche. Mumuuze bado yake yenze che munche. Vintoba jawanzake swana jake kolo kwendo. Batiri che inkani silendo. Competition inasila bose vanaya mboyopana. Hip hop inasia na kuyofya nyapalasti. Vitari bugacho sasingo. Imagine ina manje mampia kali single. King Danda na tisi ya nima zotenzo shika. Muliea ya madezi ni vampiri vachitika. Kani yansi mana beba na tiankuku. Vesi vana zonke ativa na mwana zu.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alienze kulive abitamo. Got to keep it moving. Kulinkani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Is a team alanga na kochape, we don't judge.
Yeah. There you have it, ladies and gentlemen. It's in charge.
Everyone can produce.
But
not like DJ.
Apa vale tako na drama za nyumba tuang. Kuli maskere ton manyumba pamans. Nai rafiki da tafuno twinning ana muzu. Mr. Saga, let's go.
Sounds. Now into a private school.